nani kasema demu wangu wa enjoy. Nani kasema anakosa. Nani kasema demu wangu wa enjoy. Nani kasema anakosa. Nani kasema demu wangu wa enjoy. Nani kasema anakosa.
Leave you alone, no.